mi da Chicago tu.
Lex Fan.
Sitaki mwingine, ataki sema yeye wewe wawili. Wakwangu hana kipengere, kipengere uje nacho wewe tajiri. Huyu hana tamaa tamaa, tena ngoja leo ni wameke siri. Nimetumia buku tu, maka nimempata mtoto 2000. Unapenda ni kukulewe, kutwa mara tatu. Baka mama ntilio nasema, niache kula watu. Penzi lako limeni oversize, toka ni kupate mbaka size. Nipe micheso ya kigaidi, yosi nipe jicho, kuna red eyes.
Baby nikwambie, moyo unavyolinda. Pupa, 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 pupa.
Nikikukosa nikwambie, moyo unavyolinda. Pupa, 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 pupa.
Oh, mpenzi wangu, wangu wapi yangu.
Na kama unakuwa busy, mbona misi na noma. Ila ukinikumbuka tu kwenye simu inatosha. Suna joma penzi ni muda, wewe kwangu hujatosha. Likiisha salio, utasubiri niweke vocha. Baby nikwambie, moyo unavyolinda. Pupa, 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 pupa. Nikikukosa nikwambie, moyo unavyolinda. Pupa, 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 pupa.
Mpenzi wangu, wangu wa peke yangu. Yangu chaguo langu, uwe ndo namba moja. Uyu wangu, wangu wa peke yangu. Yangu chaguo langu, iye ndo namba moja.
Bye.